Anodize.
Akipita na mkonyeza, akiniangalia kidogo najichezesha. Asipolala yeye, wote si tunakesha. Nampenda yeye, wala misipendi pesa.
Kwanza giva kimini, umtoto anandia uchizi. Hatoko nyumbani, washa mkubali mawifi. Wendo nani bafula, moyoni ushaja. Usije kata tamaa,
baba jenjo mungine nono. Namtamani, namtamani, namtamani yule alivyo. Namtamani, namtamani,
oi oi oi.
Namtamani, namtamani yule alivyo. Namtamani, 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 namtamani yule alivyo. Namtamani,
namtamani.
Mtoto anandia uchizi, hatoko nyumbani washa.